Paalamenti ekkiriza omukulembeze w'eggwanga okwongeza omuwendo ogwa baminisita okuva ku baminisita 42 abalambikiddwa mu ssemateeka w'eggwanga lino okutuuka ku baminisita 81. Ssemateeka w'eggwanga ennyingo ey'13 essaawa ekkomooka omuwendo ogwa baminisita nga bonna awamu balina kubeera baminisita 42 okuli baminisita 21 abajjuvu abamanyiddwa nga cabinet ministers ne baminisita ababeezi state ministers 21. Wabula ssemateeka ono awa omukulembeze w'eggwanga ebbeetu okwongera ku muwendo ogwo singa paalamenti emukkiriza. Omukulembeze w'eggwanga Yoweri Museveni ayise musaba minisita Robin Anabbanja okusaba paalamenti ekkiriza omuwendo ogwa baminisita abajjuvu cabinet ministers gwongezebwe okuva ku baminisita 21 okutuuka ku baminisita 30 ate baminisita babeezi okuva ku baminisita 21 okutuuka ku baminisita 51 olwawiza omugatte gwa baminisita 81. Saba minisita Nabbanja abulidde paalamenti nti okutuusa obuweereza eri bannansi omukulembeze w'eggwanga ne gavumenti ye baakiraba nti okwongeza ku muwendo ogwa baminisita kyetaagisa nnyo.
Honorable Speaker and honorable members, let me talk about change in government priorities and the new program. Government priorities have evolved to address poverty eradication, wealth creation and inclusive growth. Flagship programs such as the Parish Development Model, PDM, the MYOGA Initiative, and Climate Resilience Strategies require dedicated ministerial oversight to ensure effective implementation. Specialized portfolios are needed to coordinate cross-cutting programs, monitor government performance, and guarantee accountability at grassroots level.
Ombaka wa Kyaka South Jackson Kafuzi nga yalondeddwa okubeera omumyuka wa ssaabawolereza wa gavumenti yasembye ekiteeso eky'okwongeza ku muwendo gwa baminisita.
A new mandate has been given to the head of state and all of you. The head of state traversed the country explaining a manifesto which Ugandans have approved. So he needs a team that will work to effect that manifesto. And it is our mandate as members of parliament to approve the variation. Therefore, I second this motion that parliament approves the variation in the numbers of cabinet ministers and other ministers.
Wabula umbaka wa Jinja South East Paulo Mwiru kakano nga inapala urudu uluvuganya government mu parliamenti awakanyize ky'okwongeza omuwendo gwa baminisita nga agamba nti okukukamu labo iba musoro okulabirira baminisita abayitirivu bwe batyo.
These ministers are policy makers, and actually when we reduce the number it is in their interest that we are finding money, more money for subsidy delivery. That one of the ministers was looking at me, Honorable Speaker, I seek for your protection. And one of the appointed ministers, Honorable Speaker,
in front of you, save for the two vice president and vice minister, I can't see any minute.
Newakubadde omuwendo gwa baminisita guli kisenga gwongezeddwa mu kiteeso ekiyisiddwa paalamenti omuwendo gusigadde gwe gumu n'ogwo ogwaliwo mu kisanja ekiwedde nga ne mu kisanja ekyo baminisita abaali eyo mu 8. Wabula olw'okuba ssemateeka alagira nti baminisita balina kubeera 42 bokka ekiteeso ekyongeza omuwendo ogwo kiteekeddwa okwanjulwa buli kisanja okusobozesa omuwendo ogwo okubaawo mu mateeka.